King Natch on the beat, so you know.
Abazanda. Balule, 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 balule. Chanzo mbali, mbali.
Yeah, ukuba bwino sana lelo nasu mina kuba kutola. Chenzo le kandande kona wa mpola. Nababu sana neshi mpopo mbona. Renginda bafundika nga bapopo mchola. I'm here to tell the story. Gana luchanya soja pote balandele lange foba dele lefidoria. Panje katoli toli, munomu teritori. Pole nenga fundi wana mabukulu nga baka poli. Alota no kupeka madreams ayako sanga chesa. Eka lefyo wansansari vele loku chensa. Kwisa, pesa papachipuna tete eka lepo. Balesa, niba mwisa mwala mwana la fulopa. Yeah, nure mwaka na pone nepa beta social. Maidia nebona lelumba na sanga tababa social. I'm so sure. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingilisha ya taipo tosho. Let's go.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndigo imba gudi ya ndu wakazi papuino. Original, original maimbibe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbibe. Ama tewa sanga terere. Nivo ururu wango ringa dilitapeni. Original, original chenzo mbani.
Eh, nali wino tukombe tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke, nshilatina kutamba. Yeah, talina ineni na stapa. No mwaka tule papa, nani mpoto na stampa. Tunimbo tuwa kumushata, siyoko kuine na kave. Keti nkalumbi, akaka muntu kachave chave. Kateka nye sana kela imbo nanga kamugabe. Badabwa it after it, go after gonga chimbape. Naisai chef, wampande kuba kalambaba. Valentu kapa big money chile mbaba. Ndaba pinde mwana kuna luwala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana patu kanso minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuli inetemu baka tula. Wakemba wananja wanono chimwana bankana. Wakafunya kuisa supporti za mbyanga ya watana.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Yeah. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mbyanga. Ndegu imba hudi endu waga silva kwino. Original, original maimbibe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbibe. Ama tewa sanga terere. Nivo ururu wango ringa dilitapeni. Original, original chenzo mbani.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey. Yeah. Evo tuchite fine nga natu mfobu na ngani.
KMP
Company. Vincenzo ya chukwa ndwa chai.
Records
24J Music, we in the building, ladies and gentlemen. King Fair Zaman.
Royalty. The king is here. King Nacho Bits. Official.
Ndi mfumo. Mfumo taiteko.